kwechel ngos batwenzima lawo mama zathe manjela kwechel ngos batwenzima lawo mama zathe manjela olaba zelisinkane bayikulese kanze mama izenza yondiyeka yayindlube ihlala nawo Oh, shit.